Massa Music.
Unataka nini funai? Nani dandia dandia? Akili unaichangaye? Kini chenjia chenjia? Izi meseji zako zinanipa midadi, naona kama na faidi. Nipe joto na baridi nisikie. Iyo michezo yako haina gaidadi, sonaro tena ni waidi. Mindo wako ni haidi nisikie. Harufu kajini makata, micholo mwili ni machata, uvinza chumvini na nata, usangi mjini langate. Wana, wana, unanifanyia wana, 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 sinifunjie kitanda. Wana, wana, yuma kabeba kibanda. Wana, wana, wako naonga kiwanja. Madera, na wakera gela wasona supu. Kwanza ongera, hizo chuchu pela na pata uchu. Mwendo mpela mpela, na wakera gela mazumbu kuku. Na magaela, nenda ganu nuwe ya komiku. Soka wahi, aza ukinama, bora nikose kitambulisho chani. Sio we kimwana, harufu kajini makata, micholo mwili ni machata, uvinza chumvini na nata, usangi mjini langate. Wana, wana, unanifanyia wana. Wana, wana, sinifunjie kitanda. Wana, wana, yuma kabeba kibanda. Wana, wana, wako naonga kiwanja. Harufu kajini micholo mwili ni machata, uvinza chumvini na nata, usanga njini langate. Wana, wana, unifanya manjege, unanifanya wana, unifanya mate. Wana, wana, unifunga zeshe, unifunjie kitana. Wanda, wana, 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 yuma kabeba kibana. Wana, wana, usonge mele, wako naonga kiwanya.
Like on the beach,
Isopo made matrix, Anja Black, Mogado, Lodi,